Wanalia mini pedi na uza marijuana. Kasio itungejuana kwetu kini cross unekatula wama. Kasi ni lazima utahama. Huku kwetu woki kamsi jite janje. Hakuna natambua wezi banje. Kwenye weji choche jite mpate. Kwetu kila chum kila kona ni ama kwangi.
Sometimes it's depending. Kastoria deep iko na deep ending. Kwa prove wrong na spending. Hadi saina by vitu spendi. Kukua patient sana najue it's sickening. Monday story nanza na power. But by sato iko na week ending. Rainbow nilimtandika sayo ndo shita na spread. Spray uzi tunawashona kwa account zao the thread. The stainless steel msupa likuwa misled. Say let's be real. Pedi wako ni kasnaipa amateur. Ali miss head. Fikra za mambichu wana think ahead. Short notice alipewa on a long call. Na kusort na kabla unotice. I'm long gone off duty. Na bado na hold on. Prof mudati say wame ni nickname the old don. Naifanya vya appropriate. Say wana ngoja tu a pro ariet. Mzito chini ya maji una criticize my hipo. Na kusize
hipocrite. Nauza marijuana. Kasio itungejuana. Kwetu kini cross unekatula wama. Kasi ni lazima utahama. Huku kwetu woki kamsi jite janje. Hakuna natambua wezi banje. Kwenye weji choche jite mpate. Kwetu kila chum kila kona ni ama kwangi.
Nili wade mfupi so sinanga marital status. Tuna waroga adise unatumia marital to test us. Tangu ni mwingize ring na ipija ka wrestler. Hawamini kadudu imenifikisha destination ya Tesla. Huku unanimiwa tuna kazi unafanya. Hustler bega na kuna lafa wa kunyanya. Na kuna jina ukipewa wejua wanakukanya. Gangster peddler na mrembo wa kuhanya. Sign royalty over loyalty. Please stick to casualty. Jue ni casualty. Mapusha ndo maassociate wanadai kuflame me. Apart from my portrait bado kuna makara wana try kuframe me. Neza daddy na ngori blame me. Neza kugiuzia story na nde same me. Niko kwa telling me. What else can you tell me? Na hata nikiwa sell me sinunui woga. What else can you sell me? Niko na body na sense wa sensi.
Wanalia mini pedi na uza marijuana. Kasio itungejuana. Kwetu kini close unekatula wama. Kasi ni lazima utahama. Huku kwetu woki kamsi jite janje. Hakuna natambua wezi banje. Kwenye weji choche jite mpate. Kwetu kila chum kila kona ni ama kwangi. Nauza marijuana. Tungejuana. Unekatula wama. Lazima utahama. Kwetu woki kamsi jite janje. Hakuna natambua wezi banje. Kwenye weji choche jite fade. Kwetu kila chum kila kona ni ama kwangi.
My name is Jeff.